Doggy. Prince Billy Size Brother Man. Hello, name.
Ah. Niko bwana shikaji kama watano, dhumuni letu kuja ni kuja kupata ngano. Wahudumu wanaleta maposo, wanabinjua midomo, wanaisa tuna michuu. Midomo mali yetu tunatema sana mbovu, wanakuja fasta fasta wote tunatoa povu. Hey, tunaanza kwa pondea, shepa zele weki vifua kama nalea. Nyuma ajajezi ya sura, sijui ni fair.
Jingalingalu
mengine tukamezea. Story zika chanje bada kunywa biya sita. Sauti za hudumu sikawa tamze ya gita. Kila mtu na wake na mimi nkawa na esta.
Hey! Sagi, sagi!
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Buju Banton.
Sagi, sagi!
David Anton, watoto wameshale watunde na umageta.
Sagi, sagi!
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Buju Banton.
Sagi, sagi!
David Anton, watoto wameshale watunde na umageta.
Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he.
Muda kufunga mimi nikamchukua wangu moja kwa moja ghetto ili nikajilie vyangu. Nimeamini ya kwamba pombe si chai. Kufika ghetto tadhani nimezira. Asubuhi tumeamka tuko hoi bintabani. Estakalala chini na mimi nikitandani. Yote kumi tumelala mlango wazi bila kuwa na ofa kuingiliwa na majambazi. Na mwamsha ili aondoke mapema sababu akija leta kuwa bonge la noma. Ha, anaondoka kiunyonge na mshika mkono wake na mwambia wasikonde. Ataka kuwa mkabili lakini nkifikiri sipati picha kamili. Ba meni nimeteka ya kakili. Ambiwi ya ski kwa kamini
zili. Sagi, sagi!
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Buju Banton.
Sagi, sagi!
David Anton, watoto wameshale watunde na umageta.
Sagi, sagi!
David Anton, Mama Shaba Rockstar, Buju Banton.
Sagi, sagi!
David Anton, watoto wameshale watunde na umageta.
Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he he. Bam chiki chi, bam chiki cha, bam chiki chiki ah he ah he.